vitu flani God umenifanya tangu last year. Walini cancel mara kadha hata kwenye block size in your nasikia. Did me wrong, vitu zingine siwezi taja hapa sini last year. Pen kwa pad bado kile ulinipa ni BD tu ndio not here. Na pia ume prepare greatness to we shine light before us so. Been told that the pride will come mostly sana before I fall. Took time kugundua how powerful you are before I was told. So na shanga mbona it took me time sana before I bought. And of course God I did you wrong, could demand in quotes. This is where I belong, nilisare kufloat. Na kusingia my song, najiseti kwa road. Umekuwa all along, hata kiniite God. I'm coming home, hata bila canoe. The sun is coming, this is where I belong. The story once Jesus said kumbuku na ni parable. A son said nipe zangu hapa sikai hivyo ndio pana go. The guy told me daki harakisha nasikia ni kama pana bo. Cause he knew mbui was loaded na inheritance say hey, pana do. Mbui akutaka no maso hey. Akambeshi zile za kana grow. Akaibishi vifala na waresh na matei na mabeste na squanda. Huku maparo anajuliza tena ni hao kwani pressure inapanda. Reporti ni wealth yake ikaanza kushuka na skata. Msoto tu mtaani hakuna luku na swaga. Anadishi na nguruwe matema kuna masapa. And he asked for forgiveness, wanted to get back on the business. Jua most time sisi tunamdeceive. Hata tukistray aje tu our defeat. God ako ready kutu receive. Hey. Na soge.